Oh my God, it's my end in the bit.
Chana usiku nasubiri mambo ya uwe Joni pe kidugu dugu Tenti tamani kidugu dugu Hata roka wa rogo rogo Pesi nalukupa siluko loko Nasonga na minasonga Rudi na minarudi Fata na minafata Hani mitaka na nataka Kateva kakomba ko Wasi kwa nyeze yude Mapesa mapiaka noteva kanyiganga ko Nasonga na minasonga Rudi na minarudi Fata na minafata Hani mitaka na nataka